Abasawo abekenenya milamu mudwa yekule mulago kwa sa polisi bacha bagazizo okunonyereza kwabwe okuzula ekitufu ekyaviddeko okufa kw'omubaka omukyala wa disitulikiti ye Kalangala Helen Nakimuli omulina okwekenneenya ebyakoleddwa mu ddwaliro lya Alexandria ono gye yabadde agenze okulongoosebwa ebizimba mu Nabaana. Nakimuli yafudde kawungeesi kaggulo bwe yabadde agenze okulongoosebwa. Akulira oludda olwabusi mu Paalamenti Joel Ssennyonyi era nga yemwogeswa NUP ategeezezza nti abasawo tebannavaayo na alipoota nzijuvu era bakyagirindiridde. Kakati gwo omulambo gwa Helen Nakimuli guteekeddwa ku kidya ery'okwolekera e Kalangala abaayo gye bagenda okumukungubagira ate nti olukiiko lwa disitulikiti olutuule nalwo lumukungubagire.